Hizi floods, hizi floods, hizi floods, hizi floods, hizi floods zinakatisia maji. Hizi floods, hizi floods, hizi floods, hizi floods, hizi floods zinakatisia maji. Hizi floods, hizi floods, hizi floods, hizi floods, hizi floods katisia maji. Hizi floods, hizi floods, hizi floods, hizi floods, hizi floods zinakatisia maji.
Big plan, mwacha nage na maplant, nakimbilega kujenga keja mkiaribu maplanting. Hizi floods, hizi floods, hizi floods, hizi floods, hizi floods zile zote ziko hunting. Hopeless wengi wako camping. Hakuna food usiki wase wana staff jo. Drainage ziko fiti. Kilio cha mwananchi ya kisikiki. Stima ziki lost night unajua gani wizi. Too many lives are lost in the city. Hawa wenye kiti hawa nyiti. Wana ignore mwananchi.
Hizi floods, hizi floods, hizi floods, hizi floods, hizi floods zinakatisia maji. Hizi floods, hizi floods, hizi floods, hizi floods, hizi floods zinakatisia maji. Hizi floods, hizi floods, hizi floods, hizi floods, hizi floods katisia maji. Hizi floods, hizi floods, hizi floods, hizi floods, hizi floods zinakatisia maji.
Leo tunashuka na mpanda ngazi. Hakuna kurara, hapa tu kazi. Hawa mangati wamekazia mayut kazi. Wamekuwa manazi, abunwasi. Okay, okay, ushapanda cheo. Kila siku sinema, vioja mambo leo. Hizo mbegu tulipanda zimekolea. Zimezama, zimebobea.
Niko kwa kenda juu ya hizi floods. Sipatikani kwa simu, niko busy blood.
Hizi floods, hizi floods, hizi floods, hizi floods, hizi floods zinakatisia maji. Hizi floods, hizi floods, hizi floods, hizi floods, hizi floods zinakatisia maji. Hizi floods, hizi floods, hizi floods, hizi floods, hizi floods katisia maji. Hizi floods, hizi floods, hizi floods, hizi floods, hizi floods zinakatisia maji.